Atoremo migendi wacho andakumbu yembuzu simbuzu nambara awamba yenga niwe ngumbu andakumbu yerubinga atwagenda nyezi tagenzanya ayitwa balaruhinga numugenzi nifuza namukunda iminsi yose kira sebirenze urwami imbango kira sendasimbwa n'umwibutsa nawe ingene ivugira uwambaye inga niwe ngomboye nakumbuye murumbo nanjye niwe yateretse imbizi yananiye ngo abandi bahungu andamuzi ni filipo ane filipo buziya inzomu yahagaze inzomu yaba akira yatwariwe ukuru kiraze mwana wa mama tugendana kandi mbere tu